We call.
Exclusive from Afrofy.com.
Just turn it up a little bit.
Mauri akatu, kotini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Mahole ya tatu, kotini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Ona chusi muklabu mongata pepe la panguni. Banani chinjazina banita taikuni. We blow money na kucheze la kuvini. Ima muka blow aneche mfine, mamini. Machiuzi yali dipi mongani manene kela. Zaka black table alwanda onekela. Kalife kama yona sikio pambuno. Fresh skin color ya mabuno. Ise mashisha ni chamba, klabu yonse ni kutamba. Maule nayo chapamba, shoka zini kamulamba. Jema kodini pasaka ni mwemo. Mukosi macheni kubeka ni mwe. Riko ni pase ni mwemo. Mafanzi nabu badiemo. Ganja, lighter, naibili kodini. VIP kwe tangala, no under 18. Ise tika dwala, mangwala ni vwaka. Pokumwa mangwala, tima using akalika.
Mauri ya tatu, kodini ibiri. Mumukose macheni, lighter kumbuyo. Waka na chusi.
Mahole ya tatu, kodini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbura. Fuck na chusi.
Yeah.
Fuck na chusi.
Nilina two cups filled. Wanna sip some boiler. Ni muntu wesa zibo nyaya mwene tima mwela. Ni ma cup after cup. Cup after cup. Muma club after club. Fuaka muka bagi noti pita. Dobo. Vilibe flavor vano vemu pika. Sholo, ni yolo, tiunyo lolo. Follow if you feel low, but lolo. Still in normal if you follow, limo mfollow.
Fuaka na chusi, jingo bema pumpa katanoka tili high. No ruzi, just boozy, too poozy, we fly. Ni team jema jema, hello dry. So keep your lady off this, ichin chava guy. Nona sleeping, we sipping, kumendo we kicking. Vowe kapatupi, nione kafulu king king. Sisi died kinky, my lips ini pinky. Riko mwamo kapu, uka mwamo gwesa kiki. Nilipena mahuli ya tatu,
kotini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Mahole ya tatu, kodini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Mahole ya tatu, kodini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Mahole ya tatu, kodini ibiri. Mumukose macheni, light ya kumbuyo. Waka na chusi.
Turn up music app.